Breed dangerous free boys, never want to be dead in the
West. Where you come from? Summer's music covers, don't see old
DJ Mogo.
My young mutila never na yo naika. Every Friday, yon sekwenda uka. Especially feeling mafia totoka. Ela mayo, kuno, bana fole ya mtoto. Bana fole ya mtoto. Kuno, bana fole ya mtoto. Nga hende kumuzi so, wala. Na chili la kuno, nino, lala. Black label, pamba lichkoko. Elo na magelo, naba fole ya mtoto. Bana fole ya mtoto.
Mayo adeti na dio naika, kufidi mbaine na dio naika. Ngakari laine nda konkomana. Naponga nifu kucharo naba, kwa funda maside queen. Napenya bagai gai sana sana ngaya kwele ya mtoto. Yeimwe ya mtoto.
Zambian music plumbers, don't see
you. Ekire ngaine ndio naika. Ngakari laine ndie kontaika. Brave boy alo naika. Yeimwe musweep wana kontaika.
Mayo mutila nebo na yo naika. Every Friday yon sekwenda uka. Especially feeling mafia totoka. Ela mayo kuno bana fole ya mtoto. Bana fole ya mtoto. Kuno bana fole ya mtoto. Nga hende kumuzi so wala. Na chili la kuno nino lala. Black label pamba lichkoko. Elo na magelo na ba fole ya mtoto. Bala fole ya mtoto. Bala fole ya mtoto.
Dangerous free boys never treated as in the building. Kakuri ya mtoto inendo naika. Naruka dose big boy. Nido sentira ila baman. Nakuno leta kogwa talala. Ero nishiri so. Ipose de fiamano. Eko direte netako. Na mindi na yo. Idi fiat, idi fiat, uyunga peda. Bengira mokwa udat konko.
Ama afu ya fuma mutumba kwa chia mboko ambasako.
Mayo mutila nebo na yo naika. Every Friday yon sekwenda uka. Especially feeling mafia totoka. Ela mayo, kuno bana fole ya mtoto. Bana fole ya mtoto. Kuno bana fole ya mtoto. Nga hende so wala na chili la kuno nino lala. Black label pamba lichkoko. Elo na magelo na ba fole ya mtoto. Bala fole ya mtoto. Bala fole ya mtoto.
Three dangers, three bosses in the building. 6-5 for me, Zaikacha. Big shout to my W-I-F-E.
DJ Mogoza.
Cash Kish Boys. We in my one bone child, I see ya. DJ Flex, Twiz.
Get it soon.
Remember where you come from. Zambian Music Plumbers, don't see old.